tunatupa shida, mikono kwa hewa, nasubiri ile mida, none nani amelewa. Fosi tutoke hata Monday. Tukeshe wote tupige Monday. Watajazana sana we, takwa no mankwa na we, fanya tujiandae, leo natoka na wewe. Woko wapi?
Tutoke, to enjoy to fry.
It's time to party.
Tutoke, to enjoy to fry.
Twende tujibute.
Tutoke, to enjoy to fry.
Fanya vale vale uje,
tukutane
kwa zamani za kale uje,
tukutane.
Nivae nijikwatue, hata marafiki ni washtue. Ukicheza na mimi, hapo kati kutanogaje. Watajazana sana we, takwa no mankwa na we, fanya tujiandae, leo natoka na wewe.
Sounds.